ndaba mu binene ntate enensi nebwebe kulaba mu kitono mukama kulaba mu bitole binene ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo watali kuvuganya binene ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo watali kuvuganya binene oh binene nyo katonda byakulaba mu nebwo ba mutono nga Daudi mumukama Goliasi omulega bakulaba nge kitagasa naye mukama kulaba mu mwana kwafira lwolibeera Danieli mu mpologoma ezirume ennyama wala iziri kuzira lwolibeera ku nnyanja watayitika kululwa mukama alikoleteka Mutima gwange onywelanga Meme yange onywelanga Mutima gwange nywela Ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene Ebisindikibwa binaba bibyo watalikuvuganya binene Ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene Ebisindikibwa binaba bibyo watalikuvuganya binene Wabula binene nnyo siro jagwe webuze nti Mukono gwani ogukwata wano wawaluma ne wawona Lulimi lwani lwetusaba lutwatulire emikisa gye tufuna Abitulaba muwe binene abalala bye batunoonyamu nebibula Lwolibeera Danieli mu mpologoma ezirume ennyama wala iziri kuzira Lwolibeera ku nnyanja watayitika gwe kululwa mukama alikoleteka Tell me.